Kisha fanya mamuzi, they no stopping me. Nankisha seme, they no blocking me. Kama skutaki around, you ain't gon' talk to me. Nachotaka mini pesa, not your fame. Line kwa fame, I say my name. Kwa kitana kwa insane. Nash my shango, see complain. You say down, shall sell that pain. While losing my sale, it's not for bank. Spock this kali, tuna bang. Kama yuko dry, now mwagia rain. That's you wet. Ay, number one, ya kama standard 8. Nina demo wa choki cool. Ana ngoja ni graduate. Kitambo nshat your school. I don't remember days. Walizani nimesizi nimekuja na hardest shit. Yena wapa the hardest shit. Swap ya tachansa kufanya takacho na wapa the hardest shit. Yena wapa the hardest shit. Tunafanya ikila siku. Niko humble niggas taki bifu. Nimezika all my haters. Shachinja bila visu. Wanna liza how I did it. How I did it bila issue. Pepe say it's not enough. Hundo mwanzo I'm warming up. Na niko fool I'm charging up. So onge sana don't talk a lot. Shots got aim we pop a lot. Please come probably get out the spot. While it's in my nothing. My nigga you bluffing. So listen what I'm doing. Nah 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 I'm up to something. Yeah. Sala sala do not care. Healy get my liquor fair. Equa lifty aqua stairs. Flow kwa flow don't not so gear. Na nipo hood kill sao. Kenya tankuta kita. Wana kadaa ni giza tu washa tuta. No up a lot of yam ta. Never keep washa bala. Ha swa. High speed. High speed. Yeah nipo faster I'm high speed. How was it fanya kamina? You can do it like this. Na shina wana ka family. Miso Rafiki na how I'm a snitch. Nipeni mudo no nyeshe hi. Jinsi na chana a lot of beats. Nafanya yangu siulizi. Squeezing po busy. Yeah yeah. Na tunawaka kichizi. Ngozi na nuka to weedy. Yeah yeah. Wezi nikuta nyumbani. Nani po street na machizi. Yeah yeah. Au niko na baby. Na hip hop joy mefanya mpaka naone kinda crazy.
Boy you're crazy. Boy you're crazy. Boy you're crazy. Oh.
Mi so team yenu msinka busy jazzy. Plan A ni kuwa mimi. Plan B Jay-Z. Na plan A kufeli no no haiwezi. Sababu tari nisha kuwa mi baby. Na badilisha ndoto kuwa mishe. Na badilisha talent kuwa lishe. Kitaki na njachan wa lishe. Wally Taka bars, you can drink this.
Come on, get him, boy.
Kama unachukia what you kill, since unafiki better hey right. Kwanza ndona hanga so mzike, au yani lipa, he don't pay right. Ata kiwa siku nipo mtani na masela, baby late night. Nigga aga aim, never shoot so better, keep your face right. Mata chiza neka nyima, put a smile on my face. Ata kaki nuchukia na palawa, ki hate me. Amoja ni a listen, na pa real, waki fake. Long time, as a beer, thank God, I got faith, I'm gone.